Namaste. Relax with me. Those who wish to be doctor ni wakaponya. People wish to be nurses ni made. Bad people ndem when I was there getting rich. Good people ndem when I was there getting poor. Life, life will never be fair. Life, life will never be fair. Money cars, but peace wala wa. Na wasta dalion se exam wala wa. Gelok set squid look temo janki. Shkwete nangu chimu olympia kubanki. Those who wish to be soldier, they are suffering. Nga teach pala nish, bad busy gambling. But ya look at my junk people that are struggling. So not fear, songa wamo na magathering. Some of these offices, mwawa ya wachula. Nichi fechi chalo chawa, chali filo kutula. Janil weka punch, tuwe ufola lesi. Na kajo weke ziti fair, ni kesi. The way chichalo cha forash kwete talenti. Kusabe udanishi padi forma palenti. Ina maishida kudiawa shava na meno. Awe talanta kuwa kani chalo awe no. 30 days kunchito kusafolo mukumo. Ya moya puwana 31 semu face tumo. Good people die young but live long. This is not fair life what's long huh? Pachalo suffering na kumulu kumulilo. Oni di good news lintu ya kapwa mwadilo. Those who wish to be doctor ni wakaponya. People wish to be nurses ni made. Bad people ndem when I was there getting rich. Good people ndem when I was there getting poor. Life, life will never be fair. Life, life will never be fair. Fienye ba nifwetu chudilamu. Pope na shaishi wanasuka na kudilamu. Hapo na adili hapo chisa wonshi wadile. Mufia shingali soja sola nenga na lile. Ya mwama jobwa wantu bengila no option. Tegdili mjobu ya buba no ops on. No matter what life is not fair. Umuntu na chetekili is not there. Shakwete poma lwele nelo nalipua. I was benefit doctor mshua. After fame pia nadiamba no kudwa lilila. Doctor nje waka tushingo katwa lichila. Chalo chaba fiati complicated. I want to change if you are full of faded. Ushaya kusku no job opportunity. Kula pitana fellow no kubo mfya kwemiti. Innocent people wafula kuchele. Bize punishing ya wanto waka hele. Awa milandwe wachita enjoy freedom. Inenga na fwaka yanga nkawamu kingdom. Bengi na mwana wano shina inalasi. Awa ya kusukulu they are poor FIC. Andre the beats. Pandimba. Blessings.
When it comes to entertainment,
back to the way, huh?
Exclusive from cmkmusicpromo.com.
Nobody is comfortable in this life. Chikanga pasta na nkwadi lila taiki. Umuntu wonse kwabe fimu baba somewhere. Tayaka wepo fair life anywhere. Ababa light uko wengi dea puwa. Kudakines fewa chitika mshua. Good girls ifi kwa chita fisangwa. Bad girl fa upo afi kudikangwa. Badika na notifene wole pishamu. This life awe dimwele tushamu.